touch.
Usishindane na mi, maisha yangu milipata daily. Wanaoshindana na mi, kila siku ndio wana fail.
Nilishajipata,
ni mwendo wa kushusha machupa.
Hizi nyayo mkizifuata,
mtafunga mpaka maduka.
I'm like
nagonga chupa glasi na shushia na vandi. Sina wasiwasi, nimepaki basi. Watoto jinja jinja ndani re. Sina soga za kibongo, skeki re. Wanauliza bata wapi, nauliza ganja wapi. Naona tumeji mix, tuna pop champagne. Toka way back, hatukai kinyonge. Tukizipata, ujez na pombe. Weba kikusema, watu wa endi. Wamepaki renji, bata zetu zenji. Hawataki kusikia, kusu shida zao. Wahuni tunavimba, tutaki mazarao. Reo mbaya chuki, upati kitu. Wabistu na vimba kila siku. Nilo kikelele kwa unazisikia. Naeza kula kitu na jirani ya jiasikia.
Usishindane na mi, maisha yangu milipata daily. Wanaoshindana na mi, kila siku ndio wana fail.
Nilishajipata,
ni mwendo wa kushusha machupa.
Hizi nyayo mkizifuata,
mtafunga mpaka maduka.
I'm like,
ukiona nimetimba jua ni convoy. Masela na maposh na matomboy. Wapi kina waka tuna pull up. Hatuhitaji ushauri, we are grown up. Ukiongelea pipi, tunakula pipi. Mwendo kujipata sasa ni ogope kipi. Ladies wakinona wana scream wow. Na mastar wenu mindo star wow. Usilete negativity, lete positivity. Hatuna vita kuopoa probability. Kama ni snitch usisogele meza. Nina backup, kipande hii autoweza. Tumekuja kubragi, alafu nina tagi. Kwa wanangu wa mtaa mina peperusha flag. Atuwe sabu masaa mpaka kuchee. Na usikae kinyonge kuna buffet.
Usishindane na mi, maisha yangu milipata daily. Wanaoshindana na mi, kila siku ndio wana fail.
Nilishajipata,
ni mwendo wa kushusha machupa.
Hizi nyayo mkizifuata,
mtafunga mpaka maduka.
I'm like, 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 I'm like,
Five now.